just got it from GoToApp.com.
I'm the new face of LSK.
Mwala waliza again.
They call me Freo.
Call me the future pool.
Kayanga ni jealousy. Katwa shita kowina miti mashaima. Kaya ni jealousy. Awo. Abo bena bakulu ewa foya tukawe. Kaya ni jealousy. Katwa shita kowina miti mashaima. Kaya ni jealousy. Awo. Abo bena bakulu ewa foya tukawe. Ah. Ah. Paro kale
ai
ufile ukose iwe ufile ukose
ai nali paro
kale
ai ufile ukose
yes. Bachiseba na tipa sazamba so ifo kupona mupamba muma paro tie mochi samba apa ni levo ya pamwamba bakamba gola mpata munai pray for your healing yeah. Umpatire pafyo bashie ma is giving me yeah. Beneva funa tikwe ni DVD but nili chea pa enda mlafin the feeling is swear. Supangono chalo kukupa za attention nah. Yeze ne breakthrough tinadura machenchen nah. Kupwerela kumavuto wara tipeche swear. Fingi tuwa pita mo things I can't mention yeah. Yeti mumpo nyenga mure fwa yeshen.
Ai, naliparwa kalini. Naliparwa kale.
Ai, ufile ukose iwe.
Iwe ufile ukose.
Ai, naliparwa kalini.
Yes, yeah. Family idipie nikalangana bank account ni che. Since vye kubwa itendi permission na vision. Kama nge kochi mansion ni che. Aba nabai fuwaira tukevali onse. Aba shumfa wino nefiso mukose. Tiziba timu pembera tukaroshe. Batire sata suka mapepo ya manonsense. Kuno mulungu wanayanka. Someone ya kesela na mtuwe laka. Mutima kuwa mangani walu widaka. Ndisebe tiliko na chino chaka.
Kayanga ni jelasi. Katwa shita kowina miti mashaima. Kaya ni jelasi. Awo. Abo bena bakulu ewa foya tukawe. Kaya ni jelasi. Katwa shita kowina miti mashaima. Kaya ni jelasi. Awo. Abo bena bakulu ewa foya tukawe.
Ah. Ah. Naliparwa kale.
Naliparwa kale.
Ah. Ufile ukose.
Ufile ukose.
Ai, naliparwa kale.
Naliparwa kale.
Ai, ufile ukose.
Mwala waliza again.
Yesu. Legend pamwera. Bosu musungu. Bosu mkalala. Managers Louis. Jack's managers Louis Diaka. Dope Daddy. Jerome Bagriut. Yeah. Emisis Jos Pacomesa, Root Moss, Mwiza Nakonde, Olobashita Onga.
Just got it from GoToApp.com.